waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kumanaan qaxooti ah oo ay dowladda Australia siisay fiisooyin bini'aadanimo ah ayaa loo diiday ogolaansho ay ugu soo safraan Australia inta lagu jiray faafka coronavirus, sida laga soo xigtay tirakoob ay SBS News heshay. Dadka u dooda qaxootiga ayaa sheegay in dadkaasi ay ku jiraan duruufo labageesood ah oo aad u adag, oo ay midu tahay khatarta uga iman karta dalkoodii hooyo, iyo inaysan awoodin inay tigidho diyaaradeed soo goostaan oo ay Australia si ammaana ku yimaadaan. Kooxaha u dooda qaxootiga hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR ta loo yaqaano, iyo qoysaska qaxootiga dibadda ku xaniban ayaa sheegay in dowladda Australia laga doonayo inay ogolaansho siiso dadkaasi fiisooyinka la siiyey si ay dalka u soo galaan. Markii kooxda IS ay soo gashay oo qabsatay magaalada Karakosh ee dalka Ciraaq 2014, qoyska Mukhlas Habash naftooda ayay la soo baxsadeen, waxaana nabadgelyo laga siiyey dalkan Australia. Haddana ninkan qaxootiga ah wuxuu u dagaalamayaa inuu dalka keeno dad kale oo masiixiyiinta Ciraaq ah oo la siiyey fiisooyin bini'aadanimo ah. Dadkaasna waxaa ku jira qaraabadiisa, wuxuuna isku dayaa siday dadkaasi Australia ku soo geli lahaayeen.
We are asking the organization here or the government.
Waxaan ku codsanaynaa hay-adaha iyo dawladda anagoo u marayna dariiqyo kala duwan inaan dadkaas wax u qabanno, sababtoo ah loogama tegi karo halka ay joogaan, ayuu yiri. Qoysaska Mr. Habash ayaa ka mid ah ku dhowaad 7,000 oo qof oo la siiyey fiisooyin bini'aadanimo oo dalka dibaddiisa duruufo hubaal la'aan ahi ay ku haysato, iyagoo u xayiran mamnuucidda safar ee COVID-19 ka awgiis ay Australia u soo rogtay.
Their financial situation is very worse and the accessing and affordability to
xaaladooda dhaqaale waa mid ka sii daraysa oo sii xumaanaysa, inay helaan xanaano caafimaadna waa ay sii adkaanaysaa, ayuu yiri. Qaxootigaas dalka dibaddiisa ku sugan ayaa dowladda u gudbiyey ku dhowaad 1,900 oo codsi oo ay ku doonayaan in loo ogolaado inay Australia soo galaan. Ku dhowaad 1,250 codsiyadaas ka mid ahna waa la diiday, iyagoo dadkaasi u badan qaxooti ku sugan Bariga Dhexe. In ka badan 500 oo codsi ayaa laga soo gudbiyey dalka Urdun oo keliya, laakiin waxaa la ogolaaday 36 ka mid ah. 200 oo codsi ayaa laga sameeyey dalka Lubnaan, 17 qof ayaana loo ogolaaday, halka Ciraaq ku dhowaad 150 codsi laga sameeyey, 18 oo keliyana loo ogolaaday. Kooxaha qaxootiga u dooda ayaa sheegay in tirada badan ee la diiday ay khatar gelin karto nolosha dadkaas waqtiga dheer. Tutoresa Louise Olive waa la taliye sare oo ka tirsan Refugee Council of Australia.
The longer that refugees are left in that state of limbo, not being able to get access to
waqtiga qaxootigaasi ay ku jiraan xaalad aysan ka warqabin waxa dhici doona oo aysan xal u helin barakacooda, waxa ay sii noqonayaan dad aad u sii nugul, ayay tiri. Refugee Council iyo hay-adda qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ugu baaqayay dowladda Australia inay ogolaansho gaara siiso dadka haysta fiisooyinka bini'aadanimada ah si ay si ammaana ugu soo safraan.
The solutions are actually achievable even within existing capacities. And you know, a very first step would be
to runtii waa mid la gaari karo xataa iyadoo la isticmaalayo awoodaha hadda jira. Talaabada u horeysana waa dadkaasi in la siiyo ogolaansho ay ku safraan, taas oo siinaysa fursad ay tigidho diyaaradeed u soo goostaan. Qoraal ka soo baxay Australian Border Force oo iyadu mas-uul ka ah bixinta ogolaanshaha dalkan lagu soo galo iyo kan looga baxo ayaa lagu sheegay inaysan si sahla ku gaarin go'aamada diidmada ah, ayna saraakiisha wasaaraddu si taxaddar leh uga eegaan dhanka bini'aadanimada iyagoo case-case u fiirinaya. Dhanka kalena, Mr. Habash iyo wiilkiisa yar ayaa rajaynaya in qoyskooda iyo qaraabadooda kale ay mar kale arki doonaan dhowaan.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.